swagmusic.com.
Hey, yo. This is Lars Ngambi. Infumuzi ya kwa chimdike. Let me turn them writer. Writer. Nikakambe bwanje. Bwanje. Kulibe wina ndiwe ni mafuna. Mami mimi nakupenda. Kulibe wina ndiwe ni mafuna. Hani mimi nakupenda. Hani mimi nakupenda.
Ifunze kuchanduke.
Hani mimi nakupenda.
Mimi nakupenda. Mimi nakutaji. Yeye ni sazi. Kuhusi mabwanji. If you only could say into my heart and say how much love I have for you in my heart, you're the most beautiful thing that ever happened to me in my life is you. Baby, be traditional love. You are my angel sent from above. Mungali, you were wanga kahube pera mushanga.
Mami, nika kambe bwanji. Nikatite bwanji. Ati kulibe wina ndiwe ni mafuna. Mami mimi nakupenda. Kulibe wina ndiwe ni mafuna. Hani mimi nakupenda. Hani mimi nakupenda. Hani mimi nakupenda.
Hey, let me ask you this question. Do you know that this week I'm meeting it is sweet, aye? But you are sweeter than this week I'm meeting. This is for you, baby, I'm not cheating. We'll be kissing, loving. I'll always be with you, like we do in our life. Baby, you my girl.
Mami, nika kambe bwanji. Sweetie, nika chite bwanji. Ati kulibe wina, ndiwe ni mafuna. Mami, mimi nakupenda. Kulibe wina, ndiwe ni mafuna. Hani mimi nakupenda.
Yes.
Hani mimi nakupenda.
Bosi muwawa.
Hani mimi nakupenda.
Bosi sofa.
Bosi
na example. Siwa.
Biggie M. Biggie M. Let me tell them,